Don't give up in music.
Raise Music Production.
LMC Dina Dina.
Let go. Kuna kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Kuna kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda.
Hold up, this journey is a work. All the paper coming, everything is gonna code. Look at me, now made man, yeah I made it. Rolling with the stars, rolling with the big guns. I ain't showing off, maybe just a little bragging. All days gone, present days keeping classic. Now people talking, now people know my name. I'm getting phone truths, I never really meant no vows. I'm hectic on the mic, I'm little on the speed. Good boy gone bad, that's my new slogan. Each boys gave me zeal, I'm killing on the beat. And dripping on sweat, but I swear that's the realest. You hear me, you feel me, you feeling the beat. You hear me, you feel me, you feeling the fun.
Kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Kuna kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Changamoto nazo pitia mimi. Anajua yote Maulana. Ila ipo siku nitawini. Nimekubali kuzibeba lawama. Naambie ulifanikiwa vipi hadi kufika ulipo sasa. Kumbuka hata tausi mrembo. Ila aliwi nyama. Kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Kuna kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Japo chungu na itaji kumeza. Na yota katoka kwako ni marifa na sio fedha.
Bro, you gotta go hard, no lesser. Keep on trying and give it all you got.
Naona wasanii wengi wanaishia kuwa mateja.
Focus on you, nobody better than you. Stay positive and hell yeah, stay true.
Naambia njia ulizo zipitia. Nami niweze kuzifuata.
You gotta go hard on the grind for sure. Or take a shortcut if they lose mistake.
Kwenye mziki jitenganishe na wanafiki. Ibadilishe iwe ndiyo rafiki. Jipe moyo na we utapata riziki. Waumbe watani na ila ondo wachuki. Wadume kuliko wao. Usiyasikize maneno yako. Jipe shughuli usiwe kama wao. Njia ni kujituma lenga walionayo.
Kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Kuna kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Changamoto nazo pitia mimi. Anajua yote Maulana. Ila ipo siku nitawini. Nimekubali kuzibeba lawama. Hadi kufika ulipo sasa. Kumbuka hata tausi mrembo. Bila aliwi nyama. Kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo. So yote uja na kuenda. Jikaze ujipe moyo. Kuna kupanda na kushuka kwenye mziki. Changamka usife moyo.